Israeli. Elode, falme wa Israeli. Isikia habari, kutoka kwa mama Josi. Isikia habari, kutoka kwa mama Josi. Ya kwamba katika hori, amezaliwa mtoto. Ya kwamba katika hori, amezaliwa mtoto. Kwa jina lake, wanamwita Emmanuel. Kwa jina lake, wanamwita Emmanuel. Yeah. Tuma pererezi Herode, agiza jeshi lake liende Yerusalemu. Tuma pererezi Herode, agiza jeshi lake liende Yerusalemu. Jambo la kwanza, mtoto wa uwawe.
CBSD.
Jambo la pili, tuwe jina lake. Jambo la tatu, karibu mpango wake. Jambo la nne, karibu ndoto zake. Jambo la tano, asitangazwe mfalme. Herode. Jambo la kwanza, mtoto wa uwawe. Jambo la pili, tuwe jina lake. Jambo la tatu, ni mpango wake. Jambo la nne, ni ndoto zake. Jambo la tano, tangazo mfalme. Herode. Kujua aliyezaliwa simba wa Yuda. Kujua jina lake moto ulao, na kujua mwanaume Yesu mfalme wa ulimwengu. Kujua aliyezaliwa simba wa Yuda. Kujua jina lake moto ulao, na kujua mwanaume Yesu mfalme wa ulimwengu. Yeah. Herode, oh, mwambie Herode
mimi hautaniweza.
Oh, mie nalindwa na Yesu.
Mimi hautaniweza.
Oh, mie Herode mama.
Mimi hautaniweza.
Neno yako na vitisho vyako.
Mimi hautaniweza.
Oh, mie nina simba wa Yuda.
Mimi hautaniweza.
Neno yako sio bunduki
kwangu. Mimi hautaniweza.
Oh, mie Herode mama.
Zedialski.
Mji wa Galilaya na mamake Yesu alikuwepo.
Yesu na yeye alialikwa harusini pamoja na wanafunzi wake.
DJ Berrien Sidialski.
Ya Kana, mji wa Galilaya, na mamake Yesu alikuwepo.
Yesu na yeye, alialikwa harusini, pamoja na wanafunzi wake.
Yesu akamwambia, mama tuna nini minawe?
Kwani saa yangu, haijawadia.
Iwe
ngumu iwe shwari, Mungu usema na kisema wala habadilishi.
Kunini malangu fungu, hey.
Amepindua agenda,
Sidialski.
Ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda.
Bado, nasema hamujaona bado. Mawazo ya Mungu ni fumbo,
remember.
Akili za Mungu ni fumbo,
remember.
Wachawi ongezeni bando, wapigieni wakipondo, wabadilishe na mitindo.
Hatikisiki,
wala hapendi kiki, anapenda sifa na muziki.
Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo.
Sidialski.
Nitete baba yangu wewe, mwake.
Zedialski.
Acheni watoto wadogo wache kwangu, kwa maana wote walio mfano haha. Sikia ufalme wa mbinguni ni wao. Metukaribisha Yesu, unatuombea Yesu. Metukaribisha Yesu, unatuombea Yesu. Mambo Mungu na kusifu Yesu, meniumba kiachabu. Mimi ni wako, nifika utukufu wako. Mimi ni wako, nimo kiganjani mwako. Metukaribisha Yesu, unatuombea Yesu. Metukaribisha Yesu, unatuombea.
Mungu mkama imana
Mama, Imana.
DJ Barry and Zediasti.
When I go to the west, they call you Oluwa Nyame. And when I go to the south, they call you Marine Samadimo. Kulu kulu. When I go to the north, they call you Jinyalek Gleipor.
Your hand go walk, you never open doors. You self will be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go walk, you never open doors. You self will be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go from the day, you're all in love with it. Amen. If you don't find work, do your own. God said, go to the bone. And flesh go proper bone. Amen. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hands over, you never open doors. You self will be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hands over, you never open doors. You self will be a boss. Amen. Amen. Sister, where one man sees until where they fight to be. One day you go on to it. Amen. Amen. They don't wait on losing ground.
Great men to honor you.
Amen. Amen.
One day day you go sign the check. Oh, you serve for drive and drive. Oh, this life goes to make sense. Oh, amen. Your children go make you proud. Oh, bad people never pull you down. Oh, one day you go run this town. Oh, amen. Amen. You serve for spread with me. Baby, go call you me. You serve for hospitality. Amen. Amen. Don't go to go be your friend. To the lack of be your friend, to the lack of be your guy. Amen. Amen. Look at you go be your guy. To somebody go be my guy. Rabbi, you go be my guy.
Say the Asti.
Amen. Amen. Your life never end in shame. Yeah. Your business gonna bring you pain.
Yeah, yeah,
you believe
yeah,
it, say amen.
Yeah, 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 yeah. Mr. DJ.
Say the Asti.
Play me some gospel. Play me some gospel. Mr. DJ, play me some gospel. What do I pop 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 on? 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 It's about time. Ibenera ipepe, ipepe. It's about that time. Ibenera ipepe, ipepe. Anicheze mziki wa Yesu, zitu zitoke kikwetu. Ah, anicheze mziki wa Yesu. Tusitoke kikwetu ah. Mziki ni dawa, na Yesu ndio dawa. Mziki wa Yesu, mziki wa power. Mziki ni dawa, na Yesu ndio dawa. Mziki wa Yesu, mziki wa power. Mr. DJ, play me some gospel.
Play me some gospel.
Mr. DJ, play me some gospel. What do I pop 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 pop? What do I pop 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 on it? What do I pop 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 on it? What do I pop 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 on it? In watu wanapitia maneno, icheza watoe mameno. Watu wanapitia maneno, icheza watoe mameno. Na wazani,
shooting for the stars when you're nyota.
CDLSD.
Bado mi wish ka Toyota. Hopeful, still unanijenga mosota. Ambitious, success inajua mini stalker. Saniko up in the city, design ya hopper. Design ya kali mazishi vile na foka. Ay, we run this, si chocha. Living it up, sipping, sipping his blood kwa ke focus. Ay, haters can't get none of this vile na blaze it track. They think I'm on cannabis, wanna moto. Wrong type of hit, ay. How I do it, we on some lot type of things. Ay, 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 none of this. They think I'm on cannabis, watch a motto. Wrong type of hit, ayy.
Believe my praise on the hell, giving you the best from the Lord. So sweet.
Jina lake Yesu, inaweza mambo yote. Jina lake Yawe, linavunja magonjwa yote. Kama vile Bartimayo, alivyoponywa na Yawe. Jina lake Yesu, linaweza mambo yote. Ninainua, ninaponya, ninaweza jina lake Yesu. Ninainua, ninaponya, ninaweza jina lake Yesu.
Keep it real, keep it real.
Everybody's happy, damn miseries. Some have sickness, many are problems. Like Godfather,
no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
yote. Jina lake Yawe, linaponya magonjwa yote. Kama vile Bartimayo, alivyoponywa na Yawe. Jina lake Yawe. Yesu. Unainua ninaponya, ninaweza jina lake Yesu.
Kimbilio, 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 kimbilio ni Yesu. Kimbilio, 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 kimbilio ni Yesu.
Sife moyo, maana yeye kuwasia neema. Sife moyo, 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 moyo,
nani jenga mosota, ambitious success inajua mini stalker. Saniko up in the city, design ya hopper. Design ya kali mazishi vile na foka, ey. We run this, si chocha. Living it up, sipping, sipping is blood kwa ke focus, ey. Haters can't get none of this vile na blaze it track. They think I'm on cannabis, wanna moto. Wrong type of hit, ey. How I do it, we on some lot type of things, ey. Ey, 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 none of this. They think I'm on cannabis, watch a moto. Wrong type of hit, ey. How about you? We have some love type of things, ey. We look divine,
give me all the strength I need. To carry on, no life. No, 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 no.
Lit. Sibongi bana, stay on your lane, that's why me hold me kana. Glory to God, we just owe him honor. Tuna leta hit, is like reloading armor. Only a few are realer. Na leta chills, wanasema I'm that thriller. Electric flow, wanasema I'm that steamer. Ey, sick rappers, I know who the healer is. Ey, ey, so get some of this. Tuna blaze it track, they think we on cannabis. Watch a motto, ey, wrong type of hit. How are you? We on some blood type of things, ey. Tunakusifu, we not giving out less, eh. A little by little I step, eh. Ayo, Alice, they know who the best is. Little by little I step. Tunakusifu, we not giving out less, eh. A little by little I step.
DJ Berrien said yes, D.
Shetani, sa God yuko nami ya dikifu. Kanta una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima ni we, imara wasiniangushe. Naona saa, kila siku ni zawadi toka Maula. Na so ajagani ushike tama mamu, majaribu isha owe yae. Nataka, majuhi zangu atashikana na zaonja. Masi waogopi na si mama ma, ya kiama yoe ajae.
Jumbe ulo na mkono wake Bwana.
Mengi mazuri tumeaona, Mungu umetenda.
Kitwewe mkwesa.
Maneno yao ya sinyumize mfanye sugu wewe. Wakitrai kuntisha naomba nisiteteme.
wacheki, tionyeshe na mimi. Wacha wacheki, tionyeshe na mimi. Baba yo, tionyeshe na mimi. Baba yo, tionyeshe na mimi. Baba bila we, sina mbele wala nyuma.
Matani mtani, mwenyezi nchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe. Hey! Na Mungu kwa Mungu peke, wanadamu kija kutafash, naomba Mungu mtete.
Maisha ngumu kama chuma, yeah. Baba bila wewe ni machozi na kununa. So naja kwako, hey, kila wiki kama sukuma. Umesema baba, sitaona aibu, aibu. Ukasema baba, ya shetani utaharibu, haribu. So nasema baba, wangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako libaki juu, baki ya.
DJ Berrien said Yasti.
Baba bila we, sina mbele wala nyuma, yeye, yeah. Baba bila we, maisha ngumu kama chuma, yeye, yeah. Baba bila we, ni machozi na kununa. So naja kwako, hey, kila wiki kama sukuma. Umesema baba, sitaona aibu, aibu. Ukasema baba, ya shetani utaharibu, haribu. So nasema baba, wangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako libaki juu, baki juu. Wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, jioneshe na mimi. Baba yo, jioneshe na mimi. Ata kabla kuingia, kwa hii dunia, nitumie monyoni. Ulini wazia, ukanipangia, ata siku za usoni. So sina ujanja mimi, sina ujuzi mimi,
yeah, man,
sina ujanja ujanja mimi. Jioneshe na mimi. Wanatry,
yeah.
Sediasti.
Kwenye A, B na C, ningekuwa na badi. Umenipa nafasi, naogopa, naogopa. Kwenye 1, 2, 3, ningekuwa na basi. Ila yale umetenda, naogopa, naogopa. You have taken my thing, you have taken my shame. Amen. Kwenye A, B na C, ningekuwa na badi. Umenipa nafasi, naogopa, naogopa. Kwenye 1, 2, 3, ningekuwa na basi. Na yale umetenda, naogopa, naogopa.
Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dadi, umenibariki.
Okay.
Wewe kila kitu ni
love yako bado ni strong na siamini zile fimbo many favor I say na sio mimi. Same time asi alitoa ngoma ya shule nikaelewa kumbe unanipenda ngaburi. Mapenzi ya ukweli God na sio diko. Tume basi nishie baba basi diko. Nilikuwa out cause kama Andre na Bibo. Tunge dose jama time na mawikendi. The times it felt ni kama wewe unipendi. She why me, she doesn't deny me. They wanna ni try me, na kutolea malaini. Na kupenda zaidi.
Kwenye A, B na C, ningekuwa na badi. Umenipa nafasi, naogopa, naogopa. Kwenye 1, 2, 3, ningekuwa na basi.
Yes, la yale umetenda,
naogopa, naogopa. Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri.
Na sufuria tangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wazazi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende.
DJ Berrien, Sediasti.
Najua, najua,
Sediasti.
Nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Na sufuria tangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wazazi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende.
Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Atakama mazuri yote tutayaona hapa. Natua kukuta nitamuona baba. Atakama mazuri yote tutayaona hapa. Natua kukuta nitamuona baba. Natua, natua, nitaona mazuri. Natua, natua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.
Aumi yangu wanayasikia, ina imani hata nijitia. Wanoniteka na kunichukia, nitashinda watasangilia. Maumi yangu wanayasikia, na imani hata nijitia. Walioniteka na kunichukia, nitashinda watasangilia.
Ona jina, akanibadilisha jina. Eja, na hekima, anipe bila kupima. Ina walionisaliti, nikaenda ofisi. Ilo ndio ombi langu, ninao marafiki anipe wasiti.
DJ Berrien Zabielski.
Leo wambie, Mtaniinu mtaniyeshi. Leo waeleze, waeleze nina Mungu ataniinu mtaniyeshi. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wakati wako ukifika, wewe
wakuinuliwa na Mungu.
Waliokona una thamani,
watakuheshimu tu.
Wakati wako ukifika, wewe
wakuinuliwa na Mungu.
Waliosema utoinuka,
watakuheshimu tu.
Wakati wako ukifika, wewe
wakuinuliwa na Mungu.
Waliosema ni mwisho wako,
watakuheshimu.
Wakati wako ukifika, wewe
wakuinuliwa na Mungu.
Waliosema utofanikiwa,
watakuheshimu tu.
Acha leo wakuone wanavyokuona.
Machungu